Mu Rwanda bamwe mu banyagihugu bubatse mu bishanga mu gisagara cha Kigali batanguye gukuraho inyubako zabo mu karere ka Gasabo bazindukiye mu bikorwa byo gusenya inyubako nini yari mu kigo citabana batishoboye apabena n'inkuru y'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda.
Urunurusaku rw'amapiki amasuka ndetse n'ibitiyo mu gikorwa cyo gusenya inyubako y'ishyira hamwe apabena kita ku bana batishoboye. Izi nyubako zubatse ahitwa ku Kinamba mu karere ka Gasabo zahashyizwe kuva mu mwaka w'1995 n'ishyira hamwe ry'ababyeyi ryarigamije kwita kuri aba bana batagira kivurira. Ubwo ijwi rya Amerika ryageraga aho iyo nyubako yubatse ku Kinamba mu karere ka Gasabo, twasanze abakozi batangiye gusenya bahereye ku nzu y'igorofa, ariko bavuga ko bazakomeza inyubako zose ziri muri icyo kibanza kugeza zikuwe. Muhire Bernard n'umubitsi w'irishyira hamwe yari mu bari bahagarikiye icyo gikorwa.
Twubatse kera muri icyo gihe kubaka mu gishanga ntibyari bibujijwe. Dufite icyemezo cya komine ya Kakiro yaduhaye twubaka, dufite icyangombwa cy'ubutaka. None ubu ngubu fazi ikurikiyeho niyo gukuraho ibikorwa. Icyo dukoze n'icyo batubwiye ni ukubikuraho, dutangiye kubikuraho, nitwe turimo kubyikoreraho. N'abo bana dufasha n'ubu bari ku mashuri bazaza, yenda sinzi uburyo tuzabokipa kugira ngo badahungabana. Nk'abana twarihiraga bari bariho kubera pabena, kubireba birakomeye, ariko ubundi burya kwisenyera biragoye. Biragoye, ni ikintu kigoye kuvuga ngo urisenyera ububabaye warubatse bikugoye, waranyuze ukisenyera ku yandi mafaranga.
Iri shyirahamwe rihangayikishijwe n'aho abana bagera kuri 35 barihiraga ubu bari ku mashuri, aho bazerekeza umunsi baje mu biruhuko. Izi nyubako ziri shyirahamwe apabena ba nyirazo bemeza ko zari zifite agaciro kagera kuri $500,000 ubaze mu mafaranga y'u Rwanda. Abagize iri shyirahamwe bemeza ko bahombye inshuro ebyiri, kubura imitungo yabo ndetse no gutakaza akazi ku bari basanzwe bakorera iri shyirahamwe.
Kuva ku itariki ya mbere buri mukozi wese wakoraga ahangaha afite ibaruwa imumenyesha yuko ahagaritswe. Icyo cyo ni cyambere ko abakozi batakaje imirimo, cyane cyane ko naho bakoraga ibikorwa bakoragamo byabyaraga inyungu zavagamo ibihembo byabo n'ibifasha n'ibituma umuryango ugera ku nshingano zawo already birahagaze. Rero ni ngombwa ko n'abakozi bahagarara icyo gihe nabo bagomba kubyakira.
Nubwo hari bamwe mu batuye mu bishanga batangiye kwitegura kwimuka ndetse bakabikora rimwe na rimwe ntawe ubahagarikiye, hari abandi bagitsimbaraye ku mitungo yabo bavuga ko badateze kwimuka nubwo abayobozi batasiba kubibabwira.
Tugiye kumva twango ku itariki 31 unazagira umuntu n'umwe kuva kiruhura kugera inaha hose ngo abantu bose bazaye bagiye, ngo uzaba atarahaguruka ngo agende ngo bazazana imashini izihasenye, nimara kubisenya ngo twishyure ya mashini, utishyuye ngo ajye muri gereza ajye gufungwa. Ubwo twebwe imigambi dufite niyo kwimana ibyangombwa by'imitungo bazaze babidusenyere hejuru cyangwa badute muri Nyabugogo nta kindi.
Ariko ni mu gishanga niho nashakiye, noze ko nashakiye umugabo nkuri araza azana umuyobozi w'umudugudu azana ngo nabaraba bita manu power baraza baransenyera. N'amabati yanjye ari hariya hahoze bita kuri polisi.
None suracyari mu mwitongo cyangwa
ndi mwitongo nyine, none najyaye n'inka zanjye basa ngurisha inka ngo hejuru y'igiki ngurisha inka zihaka. Ubwo bazatuvanemo badushyizeho tuzajya.
Hashize umwaka umujyi wa Kigali ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije REMA basaba abatuye mu bishanga cyangwa se babikoreramo kubyimukamo. Umujyi wa Kigali uvuga ko umuturage utuye mu buryo bukurikije amategeko ufite ibyangombwa byemewe by'umutungo we azahabwa ingurane ku mitungo ye, naho abagiye bituza mu buryo budakurikije amategeko bo basabwa guhita bimuka nta mananiza. Kuva uyu mwaka watangira 2019 uturere dutatu tugize umujyi wa Kigali Kicukiro, Nyarugenge na Gasabo nitwo twatangiye kwimura abaturage batuye mu bishanga. Bamwe bimuka batagoranye, ariko hari abandi bavuga ko ntacyo bakura mu byabo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.